Weyetiko musalaba Saba nebizibu byangu byetike
Sound it,
sound it, sound it Kaylee on this X on the path
Katonda wange go amani Nyambanga balabi bobanji Katonda wange lagamani Nabatanja galisa wabule plani Katonda wange go amani Nyambanga balabi bobanji Katonda wange lagamani Nabatanja galisa wabule plani Emirimu gye mikono jange jiwa mukisa mukama nkisabye lero Enkwe z'abalabe bange ziseteze Kuziringa lweyo Kubanze sirina manyi gabalwanyisa Emitima giba kaluba Negula ze kitangala kulaga kizikiza Negumanye nnyo ofuna tekimusanyusa Kugamba lwaki abantu abo tebalina kisa Bajjudde obukyayi Baagala nze njiwa omusayi Ngofuko mulwanyi Katonda wange go amani Nyambanga balabe bobanji Katonda wange laga amani Nabatanja galisa babule plani Katonda wange go amani Nyambanga balabe bobanji Katonda wange laga amani Nabatanja galisa babule plani Emitima gy'abantu gijjudde amagimbi Tebagaliza kalungi Chikolimo echiri mubuli ranji Bano bewampanga mikwano jange Tebayagaliza Ebirungi yompande katonda wange Emitima jiba kaluba Basukulu banami tebayagalika Ekolaze kube misambu ya jikutega Katonda wange go amani Nyambanga balabe bobanji Katonda wange laga amani Nabatanja galisa babule plani Katonda wange go amani Nyambanga balabe bobanji Katonda wange laga amani Nabatanja galisa babule plani